ngiphethe kahle. Ungiphethe kahle. Ungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Ungiphethe kahle. La vie tanda sami izokunika lonke uthando lwenhliziyo yami, izokunika sonke isikhathi enginaso enginaso. Ngicabanga Liziyo yami izokunika sonke isikhathi enginaso enginaso, yeah.